Na tuye nomba kuchikope chalenga ama kumiyabiri na chine. Elia na Mose bali na Yesu. Ilio papi tile miaka imianda chine lubali. Apo Elia asendelwe kumulu, Yesu asendele abasambi bakwe batatu mukupepa palupiri. Ilio Yesu ale pepa. Mose na Elia na bo bali moneke. Abasambi batatu bali mwene Elia, Mose na Yesu nishi bale bengeshima nubukata bwakwa lesa. Elio lesa umwine afumishe shiwi no kufuma kumulu ukuti. Uyu emwana wandi wasalwa mumfweni. Bamunyinane. Lesa na bantu bonse abakankala abali mu Israeli bonse bale tusontelela kuli Yesu. Yesu aishile pano chalo no kufwa mukutulubula kumasambi Yesu. Aishile pano chalo no kuisa ipela ilambo pamulandu wa membu shabantu bonse panshita shonse pantulesa alefwaya okupususha umwana wakwe. Abantu bonse okupitila mumwana wakwe Yesu Kristu. Yesu emulubushi wesu uyolesa abushisho okufuma kubafwa. Lelo lesa apeli omwe wa muyayaya kuli abo bonse abo mfo kwishwili yakwe nokumusumina eri nokumukonka ifyo afwaya. Eicho kanshi umfweni kuli ena nokusanga ubumi bwa muyayaya muli wene. Lesa mupale. Inomba empela yebukuli ya kulenga chine.